Maloya si wengi
wajuu.
Alipata 4 billion ama 4 million dollars, something like that.
Wings.
Alisema ati
by Red Bull iko karibu na
KFC advertisement sijui nini.
Najiongelesha kwa kitu.
Ati?
Angekunia Red Bull iko karibu na KFC.
We don't tolerate such jokes.
Umevaa miwani.
Ndio hiyo show yako sasa.
Hiyo joke yako ni perfect. Kuda.
Ndio hiyo joke yako.
Watu waligeti wameshacheka.
Magani wapi? Tuseme na nani?
Let's get BTS or boy.
Let's get when you see blondes.
Oh no.
Where?
Endo.
Endo. Wacha lakini bro. Tukienda nga home.
Endo.
Salimu watu.
Nini yangu ilikuwa majua kuna malaya wengi.
Majua kuna malaya.
As in, so tunona console, senior console nini.
Yeah.
Ah. Sin story na insurance. Si huyu amesema
kusuna. Yeah.
Ile story yako, bro.
Gani?
Ya Red Bull.
Uwe shaka.
Anakusha ADHD.
Sile ya last episode.
Uke bati tukukwa glini.
A lot of things already.
Tukukwa kwa Airbnb, kwa shida.
No air.
I mean we say about like your cardinali ADHD na Airbnb.
Okay.
Don't judge me. Type C. So maju maloni less machoni mob.
Na prisons ni mob.
Choni mingi so unaona mse akichokozwa tu hivi anaenda na susu.
Ah. Hizo ndio jokes ni kama umeandika asubuhi.
Ndio afadhali
ungetupeleka
na
saidia sio. Hapo ndio kila mtu amejama. Maza gani?
Tumekuwa
na bwana, wewe unapikiwa.
Upikiwi.
Ah,
sio shakula.
Wewe bwana duki nikikaa. Usipikiwa.
Wala kula sawa.
Tuwe.
Itulianza
bro. What's up?
Leo tuko na my MC
disclaimer. This is going to be the most punniest Zoza episode in.
Punniest ama funniest?
Yeah, to my age mates, see.
Hizi ni madad jokes.
Yes, that's why ni baba yao. So lini mbibi na chukushu
yako. Kwenye wakitu wali lost, nani akabaki?
Wow, bro.
Wali alimeno wana take notes.
Andika episode ito dad jokes.
Na tumekamu na macoins. Wea nalika notes na tumekamu na macoins anyway, poleni.
Wazanzo.
Habari zeno. Habari zenu tena.
Piti.
Habari zenu tena. Ah, ni kwa na joke. Si joke.
Dad joke.
Yeah, dad joke.
I'm
a single mom.
Izo zine za bamba.
Grandfather.
That's what it's at.
Okay, huh?
Yeah. Kama punde si punde. Punde ni.
Ye joke yako na kitamu.
Sema. Sini grandpa. Joke. Sema.
Sini wezi ma grandpa.
Sibu, u at least labda lipata kwa sila basa.
Sema na float.
Lebo ye.
Punde ni.
Punde. Vunde si ni punde.
Ni punde. In Kali.
What?
Mrs. Cheka yu.
Ala, mido mna niambia ni inde huu.
Mrs. Cheka yu joke.
Be fine, guys. For our president, let's go to Cheka.
Last episode, nalisema. See what I did there. Nakiongelea Ruto. Root cause.
I know.
Karibu kumwaga chai.
Let's spill the tea.
Wow, by the way, nimekam chai.
Come on. Hey, it goes on and on.
Okay, sorry.
Let me see.
Let me see.
God save me.
I was about to the funniest.
Eh? Dunda. Style deadly deadly.
Na mapati ni deadly deadly.
Ku finish kumalo.
Ah.
Ato jambi.
Go on that. Substance of a high.
Substance of a high.
Sasa blood.
Hiti, siyata uambia watu jina yako kwanza.
Yangu, ama yungu.
Siwewe.
Siwa geni wanajitu disigia mwisho bro.
Naitwa Mothoni, or Thoni.
Naga kitu nangiliza kai.
Walai.
Mwono ujacheka.
Black ladies, endelea.
Yes, if I. Wow. Elefu gentleman.
Vlad.
Siwezi ambiwe.
Na amejibu vizuri.
Vlad. Mbio.
Zuri tumbogu.
Hai balo. The voice of the party.
Sauti ya sherehe.
The voice of the party. Ya,
voiceless voice of the party, yes?
Yeah, by the way.
Inakonga sauti ya kama ilisha.
Kuna kuna homa.
Nikawa unafaa kumeza snapshots.
Akimeza snapshots nivo. Karibu.
Karibu.
funny enough, wananiambiaga ni first aid ya sauti ni kunywa maji ndimu kila siku asubuhi, umeita lost ama ni tumie strepsils and everything.
So kunywa.
But sasa mimi wenda opposite, alafu sasa ndio niko vizuri. So utapata nimekunywa maji baridi, venye leo nimekaribishwa na chai. Hapa na sweat kumekroa mbaya.
Mbaya.
BTS. Ni BTS.
Yeah, so anyway, sitaanza kusikiko hivi.
Ulizaliwa?
Si nilizaliwa na mamangu, kwa nilizaliwa kama mkubwa hivi. Break. Yeah? Sija voice.
Ulikuwa ngaji kwa mtu hii?
Ukija?
Nilikuwa na sauti nyororo by the way.
Walai?
Yeah.
Nikuwa nafunga mbaya.
Sika, acha kitu wajoka pangoni.
Ile ndo kurudi.
Haiko pango.
Nikaa kwa kujama kwa mtu sauti.
Na maana tumekuleta chai.
Hey, yeah, so tango ko hivi currently sijai break voice that's why rasinaga damn simple uko na
nawe mengi inakungaya side ingine
ingonda kusoma kwa daktari walai sinaga damn simple
walai ako
flow ni kwa na iko side ingine
sinaga bi anapo la day keeps the doctor wei ni kachara na
ati kumesema nini
nika kwa na day wana jegi
sorry.
Smart TV
kindly.
To go fifth floor. Wewe ndo tafadhali.
Kwa flat. 4K.
Tumekuja kwa flat. Wow.
Very nice.
Yeah. So niko ndaka kwa daktari. Alafu nikaambiwa napo la day keeps the doctor away. So I can yoga picha kama mtu.
So limeza.
Alikuwa
mabaya kwa kamezo.
Alikuwa alikuwa Adam Splums.
Hey man.
Hey Zeman.
Sorry.
Ah but go to sa homse askisho. Bado homse kwanza anachukio na wase.
Man. Wase wanazua huko.
Wase wanazua. Homse wa background.
Homse anaongea huko nyuma nyamaze.
Kama hapo
yuko pod.
Watu wa BTS mtakuja pod. Mtakuja pod.
Wewe Fari, wewe Fari pali yuko.
We miss you.
Yeah.
And we love you.
Love you.
Mama,
take care.
We love you so much Fari. Nimesema nikapumua. Nimetumwa salamu za Fari na my guys walisikia na kuja zozo wakasema tutumie Fari salamu.
You guys. Umesalimika wote bro.
I mean, mimi nakuja kwa Rasoni. Sorry, umeniweka kando yake. Usinite mzee tafadhali.
I will refrain. Sorry. I will not.
Yeah. Ulikuwa Rasoni.
Tuende hype but wewe ni nani? Ulianzia wapi? Uliona tsanga wapi unaweza kuwa MC? Ama sauti ndio ili break?
Hata si.
Hata kubreak.
Wa. Oh, unajua jina langu, sio?
Hype
ball.
Najua, ni 7.
Junaidi.
Nilikuwa church.
Sema yu. Niko deep state, mzee.
Sema yu, hono napata views.
Nilikuwa church.
Kendo kutia kapu kata
yu. I think yu ndosikia nilikuwa revelation. Revelation ili nitoke.
Walai. So, kiyo church, uliko na jitaji. Ukono
wanze sherehe.
Ha? Ha, nimokoka. Bado nimokoka. Yesu ni Bwana na rafta bibi.
Wow.
Sips water.
Isn't a mister inakonga nazo.
Anyway, talent. Mungu wacheza ball kitambo. Mm-hmm. Grew up nikijiona kuja kwa famous footballer, then I think dreams zikaenda hivi. So
na ulikuwa na ball na kanisa pia ama ni ball tu?
Actually nilikuwa wacheza ball church.
Wow.
Nilienda ga church kucheza ball and grandmother yangu I think for the longest time amekuwa unajua kuna verse kwa Bible nasemaga teach your kids the way of the Lord and they'll never depart from it. Yeah. And zijai depart. Mnaweza kwa mnaniona huko nje na post zile nini. But zijai depart. So I think nashukuru sana grandmother yangu. Alini bring up na values za Christian. Kukua a Christian na yeah. So mta is to tulikuwa na stay. Place ilikuwa karibu, ilikuwa kuchuza ball. Ilikuwa na grow, sorry. So nukenda kuchuza ball, siku moja. Nakutona na my best friend at that time. Which, but we were friends for the longest time. Mm-hmm. To Jonathan Kyo Classics. And from there, to connect. Grouping in, ilikuwa na dance. Nikaona ball na dance. Naweza fanya zote.
Unaweza dance?
Nilianza ka dance. Kidogo kidogo my events one two. And hapo ndo interest ya dance kaingia ya boli ka reduce cause path ya saki kisema greatness but kuona place unafika. Honestly tu dancers at that time tulikuwa tukidance unapigiwa kelele na mademu unafurahi. So tunaona any side game hizo time
kumejawa naume tu. Mejawa
naume tu alafu katukana. Niko changu kitambo alintusi hadi nikarudi nyumbani nikajiuliza maswali. So to keep it short and sweet, we dance church.
Una dance around which music?
Gospel.
Your time
ni kipi? Madadio wa nini?
And these are gospel fathers.
Kuna ngoma najua mjui za daki na dadio na ndio.
Ah.
So kuna ngoma inaitwa tunazipiga dasta maneno za.
Very nice, yeah.
Yes, I think yeah, when did you dance? You got dance at your time.
Uliko kwa hiyo vida.
Hapana, si tulifanya choreo rikaitwa tukushoot na kamera mzuri.
So video yetu
haiko enda.
Ai ai ya, hapo ndo ileanza kukataliwa.
Damn.
Devil star.
Mtabambana, mtafreshana.
Ata high five yana sana.
Bana.
And when you lost show.
I know.
Mamita ladies ushaanza kumchukua.
Which is you huh? At exchange.
Ko bestie, kona bestie avocado.
Ehe.
And from that jani yangu imekuwa tu from that kuanza kufanya missions na kubamba. So kuna high schools and I think one day nikambia wewe unaongeaga sana na hizi vitu tunafanya hapa mbele si umezoea ku dance. Jaribu siku moja. So my first ever show was at Kericho Boys High School, DA school I think at that time. And it was in September. After that kind of the next one ilikuwa UN, kulikuwa gana gig UN.
In which yeah, timeline
2013.
Anyway.
Ilikuwa na dance nikiingia home one.
So ushaanza kuniita mzee directly. Si tulisema tunachora story.
Ilikuwa tuna flow.
Baba mzee.
Uone ameshaanza.
Ushaanza CV.
So kama huru wote umekuwa tu era.
Imagine eh hata nishaimfanyia wera. Mjiona mapicha?
Walai.
Na atumia mpost.
Walai. Eish.
Nafanyia unye kazi gani?
Dance.
Ya free lakini.
Alimdance.
Oh ya free.
Ama ulimuongelesha.
Unaona wale wasi wa State House juu ni Madaraka Day. Kuna bala hapo. Ameka mavitu za kila isukuti. Anafanya fanya tu hivi.
Aisukuti sikuwa inaji bro. Cheza chini. Esu tulikuwa nafanya contemporary dance. And through dance ndo nimejua a lot.
Peter after that.
2013 in September is when I made the switch. Nikaona hii kitu inabamba. I'm born calling the shots. So the next dance move, and at that time hype ilikuwa hype sahi MCing ni banta, tuonge, tuimbe, tufanye hizo vitu zingine. But at that time as a hype man ulikuwa dance moves na energy. So yeah, and in 2013 I made the switch. December nika dominate your extreme awards, nikajua this is the right path.
Normal.
So in 3 months of doing it nika nominate and nikasema I'm never looking back.
But hakuna mse alikuwa sauti yako
at that time. Nilikuwa na sauti bro.
Oh, nilikuwa sawa
at that time.
Hapo imeza hiyo
bali nilikuwa naendelea ku break.
Nilikuwa narudi nyuma kwa level.
Say 2014, yeah. I joined Genius Entertainment at that time, working with DJ Sadiq. One of the best experiences of my life.
Check it, bro. This story, umetupea hii kitabu, bro, unaandika.
Sasa, naimeisha, kurudi niko banta.
Sasa, mimi nataka kujua juu kwa hiyo field. Hii shughuli ya Omale.
Ah, very nice. Yeah.
Wow.
Do you take your
art to home? Juwewe unajua unge kuwa pia hapo na MC. Lafu ite tu mse fan. Fan tu hai kubali.
Story ya Omalehe?
Eish. As a Christian. No.
WWJD.
So.
What will Jesus do?
So. Where? Story ya. Story ya Omalehe ni tricks cause for us and At Gabzi last year in November, I did something similar to that, but not that similar. I think Tyler.
He smiled.
Ngoma ya Tyler. Iyo wata. Nile mwatu ni aje. Wacha tufanye challenge kwa stage. So kaleta madem. So kaleta madem wakajimwagia maji hapo and stuff.
Ladies, kuna nyesha.
The scene was wet.
So, when I'm on stage at any event, I know if I call anyone on stage.
So we love it. Wait.
Most
no,
of the
no
time.
One like your challenge.
Jesus Christ. Oh, no, man. Yeah, so I think Mimi, for me, I'd never do it.
Again.
Again.
Challenge
similar. Ude malitwa na umale stage a dance, right? But here I go, aka dance na umale, sindio? Mimi siku dance na umale, mimi ya miatua na umale. Ufanyeni tu yule kitu, na wakafanya.
Huko na kate, sema tu ni kate za huko wanayo.
Mimi nilikuwa kate ndriza wa Gabzi, so.
Is it that jokes? That's nice.
Appreciate it. Nilijua na wapata. I knew it. Yeah, so at that time, if I wanted to do something similar to what Omalay did, ningefanya.
Yeah.
Una get? Like, ningeanza ku dance na madem.
Yeah, facilities.
Hey, Ziko. Niko ya facility kila kitu. Neza ambia Jomal mebuda. Hold on.
Hey.
Wait a minute.
Nipatie tu isets.
Nipe.
Spotlight. Yabatuma niko watu.
Oh my God. Waiko watu.
Bala o jama uliona spotlight alikuwa na pigisha anyway. So.
Mjamali juwe nwanzi.
Muna jomka niliza story Omalay vizuri. Jumina ambia tu.
Mina taku. Ingekuwa ni wewe ndio. Like kuyo. Achana na isa ili ya boys.
Mm-hmm.
Unaona venye. Kuna si
unaitanga hapo. But I thought Omalay aliuliza ode mkama na date.
Eh, nakasema zi.
So who is to blame?
Hey, listen, mommy, me, I know what you're talking about.
Alianza ku apologize. Kwanza hapo niliona sura yake nikashangaa hata.
Bro,
guys, hapa ni wapi?
Hata sidhani ni kai. Characters Jack yangu ni safi, bro.
No. Buda.
Ai,
kiatu ya Veno.
No. Zoom. To zoom.
Is it anyway? Yes.
Venu,
you can get... Please, to me, I'll be
done. I'm going to get a fan of you, Pepe. Jawa, I'm going
to get a fan of you. I'm going to get a fan of you, Chris Brown.
Na jua swali watu wengi wanajiuliza ya story ya Omalay ni one, ungekuwa sasa ni wewe on the receiving end ungedu.
Ungekuwa wewe, boy.
Oh, boys.
Oh, boys, kwanza alipuwa.
Acha na umu ajibu, alafu sasa pia yetu kujoko wako.
Wazi, poli.
So, wanzi, come here.
Mimi kwanza unatafuta demo nyingine hiyo event. Yako ishaenda replace.
Utaumwa.
The moment.
Sasa ndio ameenda na Starboy. Au fai kuumwa. Kwani mara ngapi tumetoka kwa club na watu wako na ma black labels?
Vlad hadi umetoka.
Tuko na red label.
Oops, yako na history.
Vlad umetoka? Umebaki club na demo na kutoka umebaki team viewer.
Tatizo kwetu mbagara.
Guys are saying at the advantage ni ali dance tu normally. So at the end of it all, si unarudi home na yeso, si bado ni wako.
Ada kurudi na home na yeso.
Hazi nasema,
walikuwa hapo wamejab miana.
Kwa hiyo situation, bro.
Kwa hiyo situation,
angerudi home na yeso.
Kama angekuwa wamejab, singerudi home na yeso. It's just a dance, that's what they say.
Ay, wongo.
They made out that babe was...
Haku make out.
Wali make out.
Labda ba.
Wali make out.
Wali make out. Wali
make out.
Tumia video.
Spotlight ni yake.
Tumia video to attach.
Play beats.
Tumia video to attach.
Usi nikumuse. But apparently we did. They made out.
Holy Ghost fire. Kumbe ni wewe.
Na pia, mshali kwa flexible as here. So mjamali na sura kwa
anza. That's why. But watu wako focus na sura yake at that time.
Yeah.
But usheyo
na mse ana
fiesta. Pia body liko imeweza.
Body liko imeweza.
Aye, hii side ingine na huwa mijituma mbaya.
Eh.
Ni kwe. But position yangu, uwe akisha panda two stage.
Ah, yeah.
But that's my boyfriend.
Kwa nani za kuita zi?
Na boyfriend yako Omalay akiocha kiimba.
Eh.
kwani before
siandaga ku show the world who she's dating. Lakini kijana alijishikilia kwa chuma.
Hadi
kuna time alifanya hivi.
Hako anaamini.
Ingekuwa Shinsia ama Jada, Jada Kingdom.
Ah, sinaenda kula tako hapo mbaya.
Au utakula tako?
Sitakula mbaya.
Alafu mbona mna jam?
Si unakula ukijua relationship yako inaisha hapo.
Si lazima
unakula juu yako wewe.
Unajua unatoa mafinyo zako zote tangu
mazi
unazitolea hapo. Kumbuka ule mkanijua leo. Hivi ndio nayo la mtajiona.
Rachel kwa form 2 ulinifanya hivi. Look at me. Who's laughing?
You laugh no na hivi. Ile Shinsia bro.
Ah, so ni sasa wewe. Ingekuwa sasa ni Chris Brown.
Chris Brown.
Mm.
Kupanda stage ningepanda, no cap. Basi ningepanda na Naina. Ningepanda na Naina.
Ningepanda na yeye.
Mimi naogopa kwa peke yangu.
Unaweza ungejipata kwa situation cause.
Wacha
niwaambie kitu moja ina happen iki tukiwa ita stage. Ukishafika hapo everything we tell you to do utafanya.
Kwani mimi ni ngombe.
Ile as in.
Let me tell you inakuwa
unasikia kasta.
Inakuwa adrenaline 1 2 utaonekana ni kama una bo.
Kwa
sababu unapiga
pressure.
Unasikia kuna
pressure ya mafans.
Mashuke
kwa chini.
Was.
Exactly. So where tunaelewa.
Na kuja hapo napiga picha na Chris Brown kani nimeshuka.
Na jamaa kuna ngoma ndio hiyo hapo usahau.
Na jamaa atakungoja, kuna jamaa atakungoja jina ama nani ama Shinsia. Yeye alipanda na Casper Nyovest.
Bana. This nigga.
Veno. Veno. Cue video.
Eh, sita mwe.
Hayo time tulikuwa dance bro. Sibia nilikuwa dance bro.
Wale wa South Africa.
Akubeba wase wake wote.
Alikuwa ametia BD.
Akubeba wase wake wote. So, ali request group ya Kenya.
Na wewe ndio uliko kwa hiyo group.
Na nilikuwa kwa hiyo group.
Nilikuwa
kwa hiyo. Unaona mimi niko na call shots kwa gospel. Ni vinyo siku nominative extreme ka wewe.
Take up for me.
Oh.
Oh yeah, let's say Jamal Shreve mkono na Kaswa akatizi wapo mbaya.
Uko like yambia Kaswa, you know what? I am the guy. No doubt. Alena chika Kaswa kama mbele visho hii. Kaswa, when all my Kaswa amerudi akaokoka.
Man's was shook. Hey.
This is what's happening in the world. I'm giving my life to Christ.
Hebu
tuambie
experience
yako. Ulipeleka backstage. After that, tulipokaa group. Kwaana hizo ndo.
Swali ni moja. Wewe mwenyewe umejionea video.
Umeona group yako?
Eh.
Wewe umeona group?
Walikuwa unajua kila mtu natani yake. Unajua hip hop yake. Hivyo ndo tulikuwa tumejipanga kama group. Sasa una kwa sector 2 yako inyulisha.
Ah,
moving on sushi. Shaz,
compose yourself.
Shaz,
you can never ever try.
Yeah, so unaona vinye freestyle.
Una kaa
hivyo hivyo. So cameraman alifocus tu na.
Move on.
Akanipea tu part yangu.
Uzuri hiyo video itakuwa imeattachiwa hapa.
Bye.
Please,
the fans will judge.
Please,
nam comment hapo mpisho.
Watu wanasikiza hii podcast kwa audio, tafadhali go on YouTube tutaweka hadi TikTok.
Wewe ushaona wase wanapenda ngawa cheza ball pia ku dance na honga sawa.
Ani kweli pia mimi aliruka stage na Kasma.
Spare mu dance
na dance. So ni mazoea futa.
Na hiyo uso naweza amini.
Wow. Wow guys.
I told you disclaimer tukianza.
Alafu mlienda kwa radio
yule yule.
Alikuwa anataka ki defend.
Sina kwambia wewe. Kuna shida alikuwa anasema. Hakuna defending alikuwa na do.
Reason ali apologize.
Hakuna apology.
Noje ni msikie.
But for cloud.
Reason ali apologize ni juu chali yake alienda kwa interview.
Kaisenat.
Kaisenat alafu akapata dona akapata dem so
imagine
so
pia ile lazima anajimake akasema lazima alipwe
it was just a reply
do give her side
yeah,
of the story
yeye akasema lazima alipwe
kai sana akamwambia wazi yonika nampatia money and 20 bitches
lakini sasa msekama
20 bitches
sasa sasa yakaenda kujipost
for free
sikaje
for free
sasa say kama Asha unakuwa nako katabia.
Manze.
Oh, connect alifanya na Alicia Keys.
Manze. Eh. Shika mdhoni hivyo na ikadhoni dhoni mbaya.
Asha alifanya tiba la na sorry. Asha alifanya tukapewa tukapostiwa the next day tukaambiwa venye oh wanapendana Alicia Keys na the husband sorry.
Lazima manze.
Kwa nyumba na kina jua ilikuwa mbibi.
Kuna umde mflani, common alikuwa hapo kando.
Waa, ya nani, ilikuwa, haikuwa the same show.
Haikuwa,
ya kichambo kia.
Kwa hivyo, alibaki hapo wa chizi.
Anagalia tu. Anadawa tu smile, lakini ya smile, amekaza.
Dime yako anaenda.
Hey, Asha kwanza anamuimbia hapo, alafu na Josa ameka ile mic up.
But Asha?
Asha. Asha.
Asha.
Asha. Asha.
Let me tell you, an opportunity, mtu ukipata time yako, ukipata opportunity yako kwa spotlight, do everything you can at that time. And that's what happened at places. Nowadays, we do not appreciate the content. We appreciate whatever comes with the content. I don't know if I'm making sense.
Yeah.
In simple flani. Terms, kuna ka cloud flani yenye squeezy, kama una, you won't make it. Yeah, but guys, yeah, kuna mangoma tamu.
But what is cloud over?
Over content.
Over yourself.
Over yourself.
Clouds, oh. Clouds niya. Aya, ude malena kapata clouds. Na hii kumpeleka maani.
Saizi ya ni celeb akitoka inje.
Ya ni celeb.
Ya ni celeb sahi. Kila kusi ya na josura hake venye naka.
Pia kuna wasi wenge memekitivo. Jia cloud tu.
Kai, kila mtu.
Oh, unasimasha kila.
Stivo.
Stivo nani?
Stivo
mgani?
Stivo
mgani?
Alitoka kwa blog.
Kwani content? Ajay, ana content?
Anakuwa kwa blog.
Vijana, tuache miadarati. Nasema, eno sikia yosi content?
Ni content.
Don content. Shida ni yake sasa content na cloud zilishikana hivi.
It's the clash.
Sasa nikuulize, lakini naongea alafu ataanza.
Sema.
Ataanza kuntafuta.
Sema, tafuta.
Kuna watu, Stivo akona content kwa shida. Na bado kuna support.
Kwa mwenye anajitanga pretty.
Guys, hakuna comment unameke ni positive
journey. Yes, it's pretty.
It's the pretty for me.
Sio unajua ni nani.
It's the pretty for me. Ina kibaki.
Wow.
Member kuchoma guys.
Sorry guys, sorry guys.
Ayayay.
Nivenye tuko na hiyo hype. Tuko na hiyo hype flani.
Yeah, niko na gift. Niba. Ilikuwa birthday yangu
but let's go on.
Sisi ndo tunaget.
Vlad. Ladies ndo napewa kwanza.
Lady.
Lakini zaidi napewa chai na nini?
Ndio
hadara. Lazima.
Chai na hii.
What the fuck?
Nakupea hii na. So, ushachukua mdhoni. So tutakuwa tuna review snacks and drinks. Tunapea na rate out of 10.
Siwezi kunywa.
Akunikuwa
gangster point
yeah, no calories imeandikwa low
oh alive ni kuanza tu
ah
upea ni review yako
tunapea na pala jambe bambika mbaya
mbaya
so tunaanzia
buda na joyful spirit yake nyozi shoneel spirit yake nyozi
alive aya so toko na pena review
ama tunafaa kukaspank cha tukaspank
tuka bless
abana wewe watoto wanaona
so concepts ni tutakuwa tunaanza na Fanta so tutapiga flavor zote so tunaanzia na hii
so ni kuanza tu
tunapeana the best eh tunapeana reviews alafu tunapeana the best flavors
BTS takuja upod
kitu tunafaa kudu tukunywa wa
si ndio tunameza ama ni kuanza tu
kwani sini nani
kuna wainteresters wao who are amazing by the way
shout out to Ajib Gathoni
feeling fancy
alifanya ya his stuff
mm-hmm.
Ilienda shule beautiful
I wonder
eh buni anja tena
ina taste like icing on the cake
Walai. But that's wah. Fuck.
Fanta ice.
What the fuck?
But mareaka kwanza kuone hii stuff mili kuna jila.
Inateskeki by the way.
Kwa wase wa kinyozi. Ay.
Wase wa kinyozi ilikuwa na hii drink before kunyo.
Sina ka spirit. Spirit ya wase wa kinyozi. Ilikuwa na niyo target market. Kumbe ilikuwa ni sisi.
Yeah. Na cleanse huku.
Wale ghost fire. Moto kunywa tena.
Onja.
Ni yako.
It's giving.
Unaweza hakikisha.
Ushaipewa kitu lakini hujapewa.
Ni kama it's too generous but it's not that
it's appealing. Not yet. Ina test ndio na test ka keki lakini before ufike kwa utamu wa keki.
For me it's giving poverty. Ushaikunywa juice cola.
No
bro, juice cola ilikuwa utamu
kidogo. Juice cola ilikuwa
kwenye nyenye kama mko na lake.
Inanipea feeling ya juice cola.
Juice cola kienyoish.
Imagine kubai juice cola 50 bob, 70 bob.
Comment hapa what the f?
Yeah.
No, the fact where yes, what the f is this?
Yeah. What the f is?
See, unaona zile kiki fulani zenye ziupikwa kwa rorashio.
Hazikwaki kwa rorashio.
Azikwaki tabu
zinakuwa zimebe. Rorashio beka.
Zinakuwa zimebekiwa after na wasi wa huko.
Ndio walikuwa ndio beki.
Masi.
Zimebekiwa na wasi wa huko. Sai imejaa ma cream tu mob. Alafu hiyo cream.
Kama sukari fulani.
Nikawa nilijitengenezea mtaani. Una get? Ina give. Ile tu lazima ukule tu ndio ukule. Uweze pitisho hapo na umeletewa na wase wa
ocha. Whatever you are trying, stop it.
Mimi.
Tubaki tuna Fanta Orange na Fanta Passion.
2 out of 10 na hiyo tu ni jua chupa.
Si chupa ina kangai hivyo.
Sinapa ina figa.
Si Fanta ina. Namba 8.
Figa namba 8.
Figa namba 8.
1.5.
Wa.
3.
Bona. Mambo ni matatu.
Mambo ni matatu.
1.
Sinunui, sikunywi tena. Siangali.
One ya packaging.
Yeah, this is your catch. Sasa kuna msisi.
Yes, this is your catch.
Wewe shika kunywa na kaso
tatu. No offense to what wanaipenda. No offense to what wanaipenda.
Our opinion.
To each their own.
Your opinion too.
One man's meat,
one's poison. Yep.
It's not everyone's meat. Meat and grease.
Landia nataka.
Kuna jamaa amevaka kai Fanta bezo takuje.
Usikia kwa ana kongana hiyo super hiyo za hizo stuff.
Alafu je leo pia
kwa promotion.
Kwa promotion jamaa.
Msaidie. Amenye show pia leo.
Sema sema 3 1. Mutoni.
Mutoni amesema for packaging.
One ya packaging.
One. Na si umeonza.
Yeah, think I don't give up.
Bro. Eke yoko intro.
Yo.
Wewe.
But something I wouldn't says in your super name, bye.
Atanisi.
Atanikiwa matings mbasis.
Fanta Orange.
Fanta
Orange naenda kunyoga asubuhi, if you know you know.
After hangi.
Mwanaume mkubwa nilijipara Fanta Orange juice.
Fanta Passion.
But my best. Yo cha chini ulikuwa SDA na unapenda hiyo orange. When is SDA?
Si orange is the new black.
Okay. Kali. Umejua kuhepa. But when is SDA?
Hapa leo. Ah, nishai kwa nikiwa.
Bro, kwani kuna time? Don't blame your grandmother.
I have done a lot.
Kuna time.
It's just blame, nimem appreciate. Kwani ni mwele.
Sawa.
Pole mzee.
What? So, ndio kauko. What? Niki sina my dad. Nikiwa myang. Apo nje church ilikuwa ni kadho. Alafu alikuwa na basketball court. So nimecheza pia basketball. So kuzungu alikuwa na ball ya Sprite. Alikuwa anacheza gana. So ngakuwa mkadho.
We.
Ulikuwa
so shake kwa mkadho, shake kwa mwesi.
Kazi yako alikuwa na ball ya Sprite.
Tulikuwa tunacheza gapo like all the time. Kulikuwa na Sprite. Kukupata hizo?
Balls are Sprite.
Zilko all over. So Sprite are gonna pay on a balls.
Wow.
Kone zilisha.
Akupata.
Alimeza.
Please.
Hapo ndo sauti.
Ulipata.
At that time, nikakua nikienda hiyo church. Because I knew close to everyone in that church.
SDA, that is.
No, Katho.
Tumesimwa lipa SDA.
Tupeleke SDA. Nataka utupeleke moja kwa moja.
Ulianza Katho, okay.
Ocho kwa tu waseni wa SDA. So nikuwa nikenda ocho anenda church SDA.
Kuni uchani wa
kwa. Alaswa penye madhango alikuwa married to sasa. Ika kwa tena ni SDA. Kutu sikisi.
Oh, nilikuwa naenda hapo.
Najua unaenda.
He's so it.
Najua sauti unajua. Mbarambana. Yes, I'm school. No any MC. So.
Bana.
Amelishinda tu kwa content.
Ana content.
Na kwa matope.
Content kwa matope. Why are you mad? Are you mbarambana?
I'm not like,
but why? But mimi naongea matope.
Jiwa bambi. But
anyway, so
ukienda wacha SDA ukirudi kwa
high school, pia I think nilienda kachua SDA.
Nilikuwa
naimba.
So nilianza kupenda fashion bro. Masherehe zangu.
Kama Emirates 3.
Nilikuwa napenda soya fanta gani angalia.
Makes sense now.
Alafu Saturday tulikuwa tunapika. Friday jioni ndio kila kitu tunafai piku. So sato.
High school nilikuwa napika.
Home.
Ulikuwa day.
Mimi nilianza kupiga nikiwa class 8.
Ulikuwa day high school.
Yeah. So ikifika Friday
high school gani?
So Jeremy Adventist Academy.
Adventist.
So much kani. Labda kuna mbiza
high school to be. High school to be.
Hey, Jere.
Lil Minor. High school engineer Lil Minor.
Lil Minor ndo patron. Anafa
kwe. Ati nito Jeremy.
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 Adventist Academy.
Adventist
Academy.
Wazi. But yo jina siju mwena bamba.
So your love for fantasy ilianzia hapo.
So fanta uko tukana kunywa soya tu
na maziwa.
Ndio
kuna what?
Na sherehe ilianza lini?
Ah mimi
sherehe nilianza
before hata sherehe. Sauti ili change lini bro?
Alimeza Adam zetu. Sasa wazi.
Nini alikunywa mafanta?
Unaweza kunianika. Unajua tumekuja kwa out lakini acheni kunianika.
Unaona hizi sherehe za SDA ni mafanta tu, masofta.
Eh to great. That's a queen cake.
I guess, you know, hapo ndo sauti masiji.
Yes, my thing.
Nilikuwa naimba by the end. Nilikuwa naimba.
Nilikuwa mwemi.
Nilikuwa naimba. Nilikuwa naimba kwa kwaya shule.
Tuimbi kwa nilikuwa naimba.
Unaona kake kezi krena na du? Izo ndo nilikuwa na du? Alafu sacha ni niwambie kitu moja. Kuna group, yes, die teenagers wanaitua Pathfinders.
Pathfinders.
Kuliko gana event ilikuwa naitua Kampuri. Ushaenda showground?
Yeah.
Arena? Iyo base yote. Mnaikiwa mziki. Ala sasa in your own groups. Luko na vaga scouts. So in your groups, ya church, mna match. Ala sasa mna match, mnaenda mna piga turn. Umezo vitu zilikuwa zinabamba. Afi ndo yuka match out of that church.
Wow. Yeah, wetu kusema hivyo.
Sir. Lakini bro, yu experience na uliitua kitambo. Hadi ulikuwa msani.
Si msani, msani siye. Msanii msanii hapana.
Juni na mbona unaenda?
Hizo mtu ana nao kwa producer. Atiniwekee beat.
Sikufika hiyo point.
The confidence. The confidence.
Sikufika hiyo point. From the beat.
Sikufika hiyo point.
Hype balo.
Hype balo. Nimekuja kwa hype.
In silence.
Na mood dance.
Usanii ilikuwa high school ilikuwa nikiwa kwa kwaya. Sikuwa atiimba ngoma yangu.
No.
So ni music.
Uliko nimeimba wimbo za Yesu.
Kwani wewe unaimba za shetani?
SDA.
Si kuna wana wimbo za Yesu na za shetu.
SDA.
Ngoma ya shetani iko si ni shetani amepita. Wewe ni su. Uchavu asiko
mzima.
Bwana, tukiongelele hapo, jumeingia hadi kwa hao wasanii. Nilikoga na ka this or that tu hivi. Juko kwa hiyo sector. Nataka kupea wasi kama watatu wanne hivi. Nataka kwa kwa spot kidogo. Ulikuwa unaogopa sana.
Nimezoea.
So, this or that. Siogope.
Nitafuta.
Tunaanzia na supermarket sama full stop.
Ha. Hakuna penye naweza sema both.
Labda ujitaje.
Chagua.
Sinaweza pia na reasons.
Supermarket ni
reasons. Reasons. Acheni ni pia na reasons tafadhali.
Utafanya hivi. Chagua alafu utapea na reasons baadaye.
For content
supermarket ni nani?
Ule MC wa high school wa manini. Jam session.
You need to the wickedest.
DFU.
Uya jui.
Okay.
Full stop.
Olai.
Reason.
Full stop because ukienda gig, it's not all about the music. It's also the experience. So from his stories and stuff, full stop will carry the day. Alas, I'm not saying... Supermarket has vibes, akona extra vibes, and I loved working with him once. As in kuna Supermarket alikuwa ameka place yenye na MC. Nani alikuwa nimebambika mbaya. Ni mtu na appreciate a lot because I used to look up to them.
Ulikuwa na hizo jam sessions
za Mimi kuna na jam session F2. Mimi
mko shaba kuna dance.
Si
ndio ametaja mkiwa classics ama umemsema? Si wewe ulikuwa na refa.
Magans tumejua na tukiwa primo. The Olympic, the prestigious Olympic primary school. Olympic primary school. Yeah. So after that tukianza ku dance. Tulikuwa na dance church but pia Sundays after tulikuwa na jam session. So jam session ikiwa F2 tulikuwa tunafanyaga kitu inaitwa showtime. A friend of ours mwenye alikuwa kwa dance crew yetu alikuwa akiingia jam session hivi mademo na hipa cause that's when Bendova ilikuwa imetokea na Bendova wewe unajua dance za Bendova
hadi si walibania wa Kenya
so nakwambia hizo mafinas hizo dance nini zote hizo inaitwaje jam session karibu jam zote sessions, kuna zenye tulikuwa tunaenda but kuna zenye tungeenda
cause
unajua mbogia the other side na mbogia the other side.
So mbugia kibi so, tukipata na nadi. So
yenye tulienda sana. Tulienda zote by the way. Unajua ni ile time tunajaribu ku explore. So tulikuwa naenda jam session karibu yote. But sasa yenye ilikuwa na to bring ya something at the end of it all cause. Kama CCC number 2 tulikuwa number 3. Because at that time virus alikuwa number 1 all the time. Kuna jamaa anaitwa virusi mbaya. Pia ino kibi chiso.
Virusi ni me.
So virus alikuwa gana. Yeah.
Alikuwa dansa pia?
Haya kwa dansa, yes, ya mekotoa Kiroga.
Oh, yeah.
Haa, naituwa Weru. Mtuwa tumba.
Hai, kume ni mkiu?
Weru.
Haya, Weru.
Alikuwa Langatai. So, alianziega kurapa kia Langatai, ya kaingia YGB na kina ukitu. Oh, yeah. Dance create upia likuwa YGB.
Ah. Nimechikiadi ya kifanya ma freestyle flani na Ska pia.
Yeah. So, at that time pia Ska alikuwa napiga lap. Ska na virus go way back.
Yeah.
So kuna wale wenye sisi
umetoka na seme average tu. Umetoka wasi wangapi? Hizo ma jam session lazima ungekomengia mavisabili tatu.
Mimi nilishindwa.
Hata moja. Na umetoka kibi cha. Ningekuwa na coins hapa angesema.
Nilishindwa. Unajua okay. Sitaki kurudi tena kwa religious sana. But kuna zile inaitwaje? Values zenye una grow up nazo. So kuna kitu unaweza jaribu lakini I make sense. So for me nilishindwa but Cheryl ngo anapiga everything.
Haya.
Tuendelee. Kila tani nini
mbona? Haya.
Wewe pia gome nyonge.
Tuendelee. MC Tiagas ama MC Jose.
Naliwaambia MC nianike. Na bado pia ndapena reviews.
Lazima.
I'll go with Tiagas. Because at the time, Tiagas alikuwa na za MC na na DJ. When I started off, after dancing, nilikuwa na naga classes za DJ. So, I can also DJ. So, one of the things nilikuwa naambiwa na my then DJ was my boss, alikuwa naambia, itafika point, nataka ulearn, ukuwe kati ya gas yenye ukishika mic na also coming soon pia mnaweza pata DJ Balo. So hata gigia next ya podcast ya Zoza mwali nisema mini MC na DJ na ni MC.
Hapo sawa.
So that's the only reason. Okay, not the only reason I'll go with Tiagas but pia venya mejituma I really unajua se sisi we are getting it easy. MCs, DJs right now when you wanna come up are getting it very easy. which is not wrong, because we appreciate the fact that ni craft yenye kila mse amelearn na you've perfected it. Mm. But I think I wish kuna mtu ungeongeza hapo anaitwa Chris Darling.
Chris Darling.
Also look up to, because yeye akianza alianza kama MC. Alikuwa acheza ball, alikuwa MC, side DJ. So Patsy Zetu, and he's also a very good friend of mine. Yeah, so akianza yeye anaweza kupiga stories zake. I think pia kina Tiagas, kina Supermarkers and everyone else wakianza wali and Jambi Koikai has mentioned it in her stories on Facebook, how at that time I think pia wakianza ilikuwa so hard, because unaona venye wazazi wanaga plan ya watoi. Mm. Si plan, but wanaga blueprint. Ukikuja umekam. I think MCs yako and DJs at that time went through a lot. Because creativity your time, hakuna venye ungeenda kuongea ka supermarkets. Hakuna venye ungeenda kuongea kama full stop. Hakuna venye ungepiga story kama so and so. So ukishia, ni wewe na ni wewe. So you have to be creative, and also one of the best ever MCs juu tuko in that line wa jam session na wa reggae alikuwa anaitwa MC Daddy Konia.
Alipasto. Tumekukimbiza bro. Acha turudi. Mbashaka mbili tu hivi.
Najua kitu mnataka kuuliza na sijianiki.
MC Toxic ama MC Gogo?
Toxic.
Toxic.
Si toxic. Ni toxic. I plead the fifth.
Acha chagua.
MC Sony.
Si unaona venye kuna Mbappe na Haaland.
Usijaribu kuuliza, usijaribu kurudi hapo.
Aish. Ile mwenye
sini pia ni two reasons bila kuchagua.
Chagua alafu pia reasons.
Siwezi chagua. Talk. Yeye naweza talk again. Cause mtani judge.
Sasa kiku judge kwa nini tunanua nguo?
Wow.
Unajua ulikuja hapa na koti.
Well,
mimi na vibes.
Atoka, mzee, azee, we out.
Wow. Anyway. Let me just give reasons. I appreciate what they do. Toxic. Ako toxic venye yuko. And he does a good job. Gogo, I think, is currently one of the best MCs. So, because of what he's doing. So, tumesema, kila mtu akona path yake, kila mtu akona design yake akifanya job. So, I appreciate both of them, because ukienda me, kuna time nakaaga, naenda kwa page ya Toxic, yani nafanya tu hivi. Nasikia nafanya hivi, nasikia nafanya hivi, because atakubamba the whole time. Na hizo nini zake. Ukienda kwa Gogo pia, unapata ile creativity yenye ako nayo. Mtu sijui, oh sorry. Gogo sijui alikuwa, ana ngoma ikitoka, and one of the hits zenye at that time ilikuwa ile ngoma ya Diamond. Fanya wainama, wainuka. And I think one of that, hiyo ili trend sana, because alikuwa pia anaifanya in a good way. So, kwa Gogo, he sit back, listen to a song, and you have to appreciate ile akili yako nayo, because atamaster hiyo ngoma the next. And that is also what I really appreciate with one of the best MCs we have, which ni Mido.
MC Mido.
Because sasa, Mido ni kama ako na Gogo na Toxic ndani yake. Sijui kama get. He comes in the package.
Sasa tunataka
tukirudi kwa ngoma atakupea, alafu bado kwa story atakupigia.
Nataka hawa ni ma legends bro. Hii ni ya mwisho. Hype God ama Zidiambo. Wewe unajua Zidiambo each and everything. Paligwethe anatoa ma style ni deadly sijui nini. Kugodha. Kudonjo ku finish.
Wajui?
Zidiambo. Unajua
tu balo.
Nipo ujio tu huyo.
Gogo pia at least namjua.
Hype God na Zidiambo.
Uwezi nini hao wili.
Ndo na hawezi. What a difference.
Hawezi
ana dance.
Hawezi kwa this or that kwao.
Mimi najua ana dance na hype. Hiyo kuongea ni ku MC. But pia Zidiambo ame come na craft.
Hata job ikifika wanafanya different times.
Exactly. Ndio maana nimekuja kwa hiyo spot.
Nikani uniambie nani na nani?
In terms Bana Boy angalia na MC
na tu basi. Chris Brown
mweke tu na MC.
Yeye ndio mtu amefanya.
Juu zaidi ambo ni reggae, Hype God ni more of hizo ngoma za kawaida. Zile ame specialize na reggae na ni umpate kifanje ama umpate
alfakiri.
Tumekuzoza.
Nisi mbona napenda wote.
What's your reasons?
Hype God. He's a creative MC.
Facts.
Zendiambo is...
Undo likujadi ni ile style.
Yani... Any style yenye sahi uko nayo TikTok, anything yenye unasikiza TikTok sahi, about hizo kufinish kumalo, kudonjo, kufanya nini.
Adia kina sika wale wapote.
Zote Zendiambo.
Sikia mudhoni?
Zote Zendiambo. So, as you call them goats, but also...
Kwa birthday yako wezi waita wote, siwite moja basi.
Askia basi dangu sana ita watu adusi wata kwa job. Tutaka kazi siwati.
Utaita nani?
Heri seme wedo.
Utaita nani?
Wedo.
Utaita nani?
Na ita wate.
Na ita kuja kwa hizi.
Wate.
Kwanza mini kona swali mimi, by the way. Unajua.
Najua
imi. Nani introduce culture ya MCs? Kuongea katikati ya wimbo?
So ni unaturudisha 15 years back.
Hey, I'm still there because there are people who still do that. Why?
Let's be...
Mazishi matanga!
Wacha tukue real.
Si tunasikia.
Acha tukue real. Acha tukue real currently. And what I can say is for MCs and hype men, it's a bit different. Because sisi hype men ilikuwa ni dance and vibes. And here Ndaingiza, the first guy to do it your time to look at gospel was Juliani, which not many people would know. And from kina Juliani, then sasa kuna the mega hype man anaitwa Gudaman. Alas, sasa before Gudaman was the hype master Alemba. Alemba alikuwa kiingia gig ama concert akifanya tu
changamsha crowd,
akifanya chills, literal chills. And then from my side at that time tulikuwa na MC Jugush, kulikuwa na MC Prize, kulikuwa na Hype Dago, who I really appreciate so much, called Johnny Yangu. Kulikuwa na Timeless, I think Timeless na mimi. Timeless alikuwa msanii even kitambo. And watu wanajua Timeless Noel wa Odi Dance. Watu wajui Timeless Noel wa Kode. And Kode najua sasa hata hiyo time, so nikao ulikuwa primary school. The first ever dance crew kuwa na ngoma na msanii ilikuwa a dance song, ilikuwa inaitwa Kode na ilikuwa ni Air Force. And Oire. Google YouTube, ilikuwa inaitwa Kode. Air Force come back with a new brand new dance Kode.
Okay.
And that was Waire and Air Force. Air Force at that time Sakata.
But they were participate in those styles of Sakata.
Yeah, yeah, we participate Sakata.
Lakini
as a dancer and also as a fan.
FBI ilikuwa inashinda sana.
As FBI. FBI walishinda pia. And FBI tunasema gani, one of the greatest dance crews in the country. But at that time pia kulikuwa na Black Blingers. Kulikuwa na Air Force. Later on kukakuwa na DSI. If you know Chiluba, he was the head of DSI. DSI ilikuwa gayani. Sasa dance waliwachana naye. So dance at that time was, yani, ilikuwa tulikuwa tunaingia hivi mahali, there's a time tulikam up na dance, ulikuwa unaingia tu mahali una come up na dance, tulikujaga tulikuwa tukienda guys jam, sasa jam sessions za gospel ilikuwa ga cool kwa gana club 316 ya Genius Entertainment, kulikuwa na system unit, walikuwa na system system rave, alafu kulikuwa na ile gigal kwa nao mchana cross connect wa and that time go to a DJing at that time wa DJ Sadiq and DJ Mo. First, DJs wenye nilikuwa naona gaki. DJ moja hako hapa, mwingine hako hapa. One ya kangoma, one ya kangoma.
Kim Nikdina Mo.
Exactly. Yeah. So before, way back, Alemba was the hype man to these two DJs. DJ Mo hako huku, DJ Sadiq hako huku. Which, at that time, mtu anatumia CD kucheza. Siyeti anatumia laptop.
Wow.
We.
So unafaa ujue CD, iko na ngoma gani, iko wapi, uiload, uicheze. Na unakumbuka ulikuwa wacheza ga something called verse chorus, after you unaingiza ngoma nyingine ndio watu wasiboeke.
Ah,
and that's why I'm telling you kitambo, guys, if you're doing something that you're doing kama ni craft yako, unafanya a lot,
ipatia a lot, ipatia kuongea tu,
patia kuongea. I was explaining na niliwaambia tu sikuwa serious
lamba nini
so, but anyway, it came with the creativity, with everything that was trending. And that's when kuna kambia, at that time sisi tulikuwa, kuna time Sonko aliendaga mahali mahoka sijua mifungio. Akapiga nini mabati mangumi. Next, Club 316, my dance crew at that time ilikuwa Steppers dance crew. Tulikuwa na dance ilikuwa nitwa Sonko. So
really,
that's ilikuwa tulikuwa naenda gaili, alafu tunadunde. Unaenda hii side, alafu unadunde. Alasa pia kulikuwa na Miguna dance. Miguna yani, ile ni come, baby come. So kusema come, baby come. The next day, what was creative at that time? Come, baby, come. So, kwa unafanya dance, alafu mwisho unafanya come, baby, come. So, it's all about the creativity. So, kitoka hapo kwa creativity, it's, that's what gave birth to now. Whatever is trending, utaisikia kwa club kesho. Piki, piki, ponki, paka, melody, isko, hizo ni vitu zenye uliko kisikia. Alasa sasa, ikafika point, ngoma gani imebamba. Before DJ afike kwa ile ngoma imebamba, si tukua MBSA hiju, tumeanza kuwa MBSA. Alafu
tunaimda.
Ama pia mlikuwa mna buy time.
Sina kwa experience ya sabi nye ilingia. So after COVID, during COVID, ilikuwa ga uwezi na shire. And COVID, ili give birth to a lot of artists. And at that time, nini ilikuwa ina keep watu busy?
So lockdowns.
Lockdown session, jit kina grouchi. So unapata, what else can we do? Sini kukungia tu YouTube kucheki mziki, kusikiza mixes and stuff. Alafu tukitoka hapo kusikiza mziki, alafu mixes, what happens? And then TikTok ikaingia. So now, my sound, kesho nataka itrend. So what am I doing? Kuna instrumental hapa. Nitaimba. Na nikisha imba, inaingiana. So sahi, kitu tunaimba kwa club ni his stance. So ile creativity ya MCs wako, only at that kitambo ilikuwa gani dancehall and reggae MCs wanaongea kati kati ya song. Una get?
Yeah.
And that's what Full Stop brought up.
Okay.
So now imagine ume mix Full Stop alafu ukakuja sasa wewe na uka kwa come up sasa na hizo ideas za kwa creative. So yeye inabamba watu. But now for us as Kenyans, what we love doing ni overdoing stuff. Kitu ime trend ndiyo tu. Tujibambe tuendele. But sasa kuna ile saa ku overdo. So hika kwa ni currently
substance over hype. Hey,
na kwambia unasikia bana boy ameimba alafu kama mtu.
Pia mtu ameimba.
Yeah. Ni nini?
Unajiona bana.
So unapata msee atiju hii na trend saa hii nataka mjue. Mnajua ina trend definitely. So mbona utaambia tena kwa club?
Bwana yako alikuacha wewe.
Ni
nini?
But bro, si umetubamba. Umetubamba sana sana tena sana.
Kuna mambo yako hapa.
Nimeona imeandikwa kitu.
Fungua tu. Fungua tu watu waone. Fungua tu watu waone. Fungua tu yote.
Sisi mlitoa wapi
wafanzo?
Nikizungeza utoto. We tried not to.
Ukitoka SDA pale kwa.
Afanda.
Hala. Size pia ni yangu. Kwani mnanijua?
Bro.
Mnanijua hivyo sana.
Chama fans wako waone.
Nimefungua na sasa kifungua. Aya.
There's more.
Utashindwa kusema tu haya.
Haya, there's
your surprise.
Aya.
Isi inda inafaa kwa mbele.
Ah.
Acha nianze na nyuma.
Oh, wow. Yeah. Yeah. Set Bambi.
Atufai kuwa nyuma, that's what she means.
Mbele sasa.
Mbele ni sasa.
Kuna tisho ni mwona po likuwa nivayeleo by the
way. Hey. Wewe, haipalo, haipalo.
Hii ni kiosha, inaweza kuiskan bado.
So, ukipea.
Itakupeleka mbali. Ukipata
paka isipate, ikuwe na faa juu. Ikipata,
itakuwa na cut scan. Haitapata.
Itakuwa na cut scan. Wow. Mja kete joke, bro.
Your joke is gender far.
You don't know.
Ah, nice.
It's giving.
You're welcome.
Thank you so much. Wa.
So, kipata na mafans wako wana scan tu hapo na ingia zoza.
Hii naenda kuweka kwa, naenda kuframe.
Hii naenda
kuweka two gigs. Special, my special. Not that.
The cost.
Yeah, because they're costly.
Oh.
Anyway. One last thing yenye ningependa kuongelelea ni
by the tuna close tuko na 5 minutes.
Akon
si 15.
Tumemaliza sai.
Landlord wetu ni mtiaje manze?
Ai.
Mrushie tip.
Acha
kunywa Fanta.
Acha. Eh, kunywanga Fanta bro hapo.
Eh, acha niki hapa aone. Sorry.
Aone sasa zako. Ati one last thing. Ulikuwa nataka sasa.
Hakuna cha last thing. Nilikuwa na joke endelea.
Alikuwa anataka advice.
Nilikuwa na content to big one.
Lamba lila lamba lolo wewe.
Zonio kitu umekuboa.
Baka bro.
What are you telling me?
Lamba baka. Ishi kwa kubambe.
Eh, umeimba hapo alafu na kitu kimtu. Ni nini?
Better podcast Sonia ameshi ku complain about my DJs. Wa mati ji amesikia.
Inapigua.
Mbona unaongea hivyo ni yako?
Kutoka upande hiyo mat imeja
ondilo
alafu
inapigwa loop card kadhaa
eh ondilo go down low
unajiona wasa squad wenye wanakam kama gera wanakanga hapo mthoni amekaa au sasa ameshuka kumbe mati jaja tuko kwa bana boy tu bado
unakuja
kupod akifika pale underpass ya Gurunana.
Ndio mambo moja.
Bana.
Hii ni namba pili. Na
kwa
eh,
I think ni market tu naweza sema. Market naweza kuambia market because currently there are two gentlemen, actually not just two.
Mm.
We have kina Ethan Muziki, we have kina Kinoti, we have kina Charisma.
Yeah.
We have this crop of artists kina Coastal Juang. When if you go to their gigs, they're full. Hakuna DJs in those gigs.
Mm.
Kunazo na kuna pia MCs in those gigs. But, unapata, that's, there's a crew, mimi, napenda sana live music. Mm. And that's what unapata, Charisma is a very good friend of mine. Na naenda tu hapo ni imbesi na noma. You get
shout out.
Alafu, kuna sasa hii, the club scene. Club scene nowadays, it's all about making money.
Mm-hmm.
You get? So, in making money, I can tell you for free on Friday night and Saturday night.
Mm.
These big clubs, ikifika saa sita, mtoke club moja mwende club next, mtapata, it's the same vibe.
Yeah.
Because that's what the market wants.
Is it really so what we want?
No, it's not what you want, but it's what it's selling. If I tell you the amount
it's selling,
of,
yeah.
If I tell you the amount of money the clubs are making now, and that's what apata sisi tukwa job daily.
Mm.
Una get? Took your job daily, you know why? It's because we are coming to that mass market. The way to make money ni through the mass market. Kutumia the common. Come on, guy.
Bro, ni sherehe gani ushaishia? Kuona we? Hapa
naomba chai.
Damos basi.
Ah, tuwafanya na sweat. Mlisikia nilikuwa Mombasa ukaamua.
Ni sherehe gani bro ushaipiga uko nao? Ni mna bo. Like unajaribu kuamsha hiyo crowd.
Na yamki.
Yamki.
Wa?
Ni nyinyi mna bo.
Amekaza hapo
ndo Nairobi nyinyi. Unajuko ka base tu fulani hapo juu.
Uko na kadhaa. Okay, unafikiria uko na kadhaa.
Unatatisha unasikia sawa kwa DJ.
Sina kadhaa.
Indeed.
Sina kadhaa.
Hiyo moja tu yenye
unyesa. Unapata god the shows that I am tensed.
Mm.
Those are my best shows.
Mm. But I understand.
We get
it. Una deliver under pressure. Because
prepare.
So kwa CV yako,
kwa hila under pressure. Na kwambia, mimi nimepiga some other gigs yenye siku wana wide word. Like, for example, the first time I was called to go to State House. Nilena gani meva suit.
Eh.
That time, one of the guys I was looking up to and who was my mentor that time, and it was Big Ted, aliniangalia kaniambia buda hebu chukua hii jacket toa hiyo kitu hivyo hiyo skirt. Na tulikuwa hapo 6. Alasa funny enough my coins and I nikawa this experience is tunapitia gapa moja. Tulifika huko 6 tukaingia 10.
Eh?
Aje.
Ni juu.
Uli change nguo zote.
Atuko change nguo zote. Utarudi home. Actually, State House na kwetu ni 10 minutes. But.
So the, senke.
Ulitembea.
That's a flex.
It's a flex.
Akutu hapo. Nani ya unyaki ipiga simu. I'm here.
Manze.
Anyway. So, utapata shows kama hizo una 10th. But then again, ukifika huko. Tulipata ni a kids show. Nile show yenye walikuwa wanafanya gato for Christmas.
Mm.
So ukienda unajibamba
ukiwa mtu huyu alikuwa hapo kicheza isikuti. So again ulishakuwa na hiyo experience.
Cycle of life.
It's the cycle
of life. Check the world of State House.
But you can't.
The State was out of me.
I know. Yeah, but
ni creativity yako tu ndio inakutoa gainje. Because at the end of it all, ni Sony atakuja kutatajwa balo. Minda enda home niseme nimeua.
Ujepata hiyo pressure tu fulani kwa na leo nimebo.
Let me tell you, hata kama ni gigi yenye ni hatu 2-10, bado ndapata pressure.
Kwa upate wote ni wazunye.
I don't prepare. Alasu sao ndo wana nibambaga, raisi sana.
Wazunye.
Raisi sana. Raisi.
Wasikuruka rukati.
Raisi.
Ma
my easiest shoes ni watoi. Because I used to, in church, I used to do DVBS for kids. Moja nikuwa na akona mandevu za yaro unaweza fikiria ni anko wangu.
Wow.
Mimi si mzee Sony.
Ni mimi yake nimkimbiza. Hii ni yako.
International shows nini ya
tumetoka Kenya kushow umetoka nje umetoka Kenya mara moja. Ni wapi the farthest tray ana? Ku MC. Hii ni ku MC tu si Zibamba ama si vacation. Ama vacation yako bado ni kwa
vacation yangu siku MC.
Oh. Ni wapi usheienda uko na hey kumbe watu Australia wananisikizanga.
Yes, sasa inauma hata ukileta hapa. Najua Joe ana Ochi podcast dynamo inajua venye inaniumaga ukiongelea Australia Australia. But this year Australia I think would be the farthest.
Ni jokes tu. Oh, mnaenda huko?
Tunaenda. Tunakuja Australia by the way. I was going to Australia last year but nini yangu ilichelewa kiasi. Visa.
So cool. Niliulizwa maswali kidogo.
Niliulizwa maswali, yeah. But
kaleta cabbage.
Wow.
Na mako
hey,
wow. Mako in CM sana hapa atacheka mbaya sana.
Alaisha, pende yuko Alaisha mbaya. Oh, yametoka Joburg jana.
Manze yametoka Joburg bana. So, tutakuja kumchachia siku nyingine. But apart from Australia, Australia mnaenda this year. Wapi pengine bro umeishia?
Dubai?
Yeah. Oh, the land
Australia ni gani tuko na funds Australia? Unaweza plug?
I think tunaenda in 6 cities. Joel has said it's 6 cities in Australia, I think. That's the same tour anafanya this year. So but now this year ni mine.
Uliachwa.
Umeinsist.
Uliachwa. Adiyawe uliachwa.
Aliyaza rejection kutambo. Slip shot. Chikaza pono.
Ati uliachwa.
Oh, nimepata yosho yenye umeniambia. Iyo yenye ilikuwa. It's Tanzania. Just after COVID. COVID haiko imeisha sana. So lienda TZ and TZ I was like, okay. Before we got to Tanzania, I never used to love amapiano. And at that time, tulikuwa nafanya gig na piano makiana ilikuwa naituwa Park and Chill. I was the host.
Yeah.
And ilikuwa ikifika time ya amapiano, anyone at Park and Chill at that time knows. Nekatuma ekchini na nini nipigi lap. But life changing ilikuwa kani kila weekend. Life changing na ilikuwa tizet. Na uko nae tulienda kutoka kwa tuk-tuk ama piano. At that time.
Kilimanjaro.
Hiyo season. Uliko ukingia tuk-tuk ni ama piano.
Kilimanjaro.
Kilimanjaro.
Izo songs zote. So nikatoka tizet nikirudika niko na 5 ama piano songs. Asenye napenda. So ikifika gazette time ya mapiano nilikuwa najibamba mbaya. And it's just appreciating music. So the actual show itself, we played Kenyan music, so at least tulikuwa na mafans wa Kenya huko. Alafu ni zile shows zenye unapanga set alafu you end up playing a different set altogether.
So nikora ndio mjel na mimi nilikujua moyo na John Fall.
Obvious.
Yeah. Ndiwa seme, umse tuna sync kimoja, tuna flow kimoja, mlianzika kuprako COVID, hii process ilikamaje bro?
As I said earlier, Chris Dalek is one of the guys I'm close to. Na amekuwa akiwa na Joe for a long time. And mimi, Joe, follow me, apart from him, there's other DJs I've worked with, but him, ata when we sat down after our first, we've never practiced for a show. Atujai panga set, atujai fanya anything. Kenji inakuwaga tu ni, umesikia song mpia sawa. Na mwambia kesho situ ijaribu ibez. Anakuambia sawa. Alafu kesho nena nijaribu. Inawa, nice, tunayega kwa set. Wait. So for him, working with him, nilikuwa na pressure sana. But it ended up to be experience fiti sana because I told you guys, Balo started off as a dancer but also was learning how to DJ. So niki learned DJ, kuna vitu zenye una learn, inye una soma DJ. And that's how kiwa MC utajua how a DJ thinks.
So tume soon utakuwaka weni DJ na bado weni MC.
Yeah.
Where?
So you through, can do both.
Yes.
Sasi.
Tukiaka events. Oh, it's a how kwa ngoma. Una pause. Nongi, una saa.
Tima fans.
Na wapena wall. Initiate.
Yeah, so.
Ushe kwa saline.
Nimewai mara.
Se usha zima ngoma.
Nimewai mara. Nimewai mara. Kuna part na hataga. Juu nimezima ngoma. Alafu microphone pia nimezima. So, tunasema is kiki.
Why?
And also, kuhata line.
Yeah.
It happens.
Unasema
kungoa.
Kungoa, si.
Ama kuna vile za save.
Weza ngoa kome, umerudisha ngoma ara.
Amampia.
Ukia create, ukingoa immediately, unajua comeback ni nini. So, unapata kumepidia comeback msia na kuna ana smile.
Kuna zile two moments ilikuama tu na ikakuama.
Hakuna simwagi.
Ukaambia mjamaa
wewe. Na mwachi na mwachi
tulikijua.
Hey, so ili kungoa sijae. Nimewahi lakini si nikiwa kwa nini?
Fans wako watasema.
Watasema.
And make sure the show.
Shout out.
Hey, bye. Hey, bye.
Kuna time creative nini yako inafikaga point unasema hi my lock. So wendo unajuaga kuna time show inakoga na pressure mgoset ngoma imeingia vizuri nini nini and you'll find a lot of guys ikifika yo point they'd want to do more. Like una overdo na hapo ndasa una book crowd
unataka ku recover
so utakuwa unaongea kila saa.
No wasahau na
hapo sasa sahau. Hapo sasa ndo nilikuwa nasikia unaona hapo
unikaa na kwa pressure all the time.
Hey, okay, nikwambie guy wimbo mbili
kuja
kujuja aditao wimbo mbili
bana boy city boy inaishwa
ni nini it's fine it's okay
but mimi napenda
industry bana hapo alikuwa anachoka
mimi najua industry ya sasa hii. As you know, kitambo MC wako na lipopo, as you know, wako na lipopo.
Creative, si MC speaker yake. Creative,
in general.
Yeah. Say, MC wana, say, yu inajua.
Say, hata podcasters wana lipo. Mnaona kweli? Kuna mtu niliingia hapa kwa wevami wani, say. Na halikuwa menyesheo. Kikuyu na jari.
Sani nini guys?
To relax.
Umezi ya kasiri.
Kuna mtu wamekua kelele. Jamala nyesha lakini glasses zake ziko tu hapa mahali
anafinyilia. La balile, I don't know. Ni wewe.
Veno tuko na evidence ametoka Kitengela. Yeye tunaweza
sasa. Yeye tunaweza.
Yeye atakuta kwa
sauda. Kwa fani zikashauka.
Zikashauka.
Veno ali sinema kama Veno alikuwa na vesta kitoka kiti.
Anyway guys, tunaongea kuhusu kujibamba sana. But yeah, it's another weekend tuna like tunaongea about losing friends to drink driving and stuff. So yeah,
sijui
kwanza tupe balo chance ongea about that.
Journey hype man.
Have fun when you can. But if you know you're driving, I think ile time we always advocate for not drinking and driving. We may say it all the time, najua ni kama ile time ya Jimmy Garth all kwa mdogo. Jigaza kila time alikuwa kwa TV akikwambia
namjua.
Achana na mpango wa kani.
Ilikuwa
all about safe sex and stuff.
Yeah.
And ilikuwa ni kama song. And even in our conversations earlier with BTS.
Yeah.
Tulikuwa tunaongelea some instances in life that zinafanyaga una appreciate life even more.
Yeah,
in fact.
And if you've never gotten to a point that umegongwa tu na shock mahali, like something has happened to someone ikakufungua macho, kama hujafika hapo, then I think unaweza enda kuishi life venye unaishi, because when that time comes your revelation ikikupiga itakuwa mbaya. Fun is something that we were created to have, to enjoy, to jibambe, tufanye kila kitu. But nowadays imagine for even 200 and for as low as 250 bob you can get a cab to your place. Imagine. So, it has happened, and most recently, it happened to a friend of a friend, and yani just seeing how sad it is, and how in a rob life, kuna zingine atatuwezi sema hapa, because ni graphic, na pia, azin ukiangalia venye tunaongelelea, tunaweza kuwa tuko silent about it, but I do not advocate for that. At all. So, ukijua unaenda kupiga sherehe, either one, get a designated driver. Two, leave your car at home. Piga sherehe, club hop, do everything you can. But at the end of it all, get a cab. Uki get cab, nowadays, it's easier. Share your ride to us.
If they are not safe.
Exactly. Ni kuweka ngata ni the same way utalipia your cab. So share your ride to us. Share your rides with us. Tell us where you are at this point. Kuna wenye labda waneza nini alafu wazimi kwa gari. But once you get a cab, just make sure you share your friend's number, your best friend's, family member too. And once you've done that, inaweza kuwa tunaweza feel uko safe, but at the end of it all, tunajua if you share that to us, we'll keep in touch. Na tutakuwa in track with that.
Na ama demo nyoshi ya huku ja kwa DM zako, bro. Shama liza huko, bro.
Let me, can I share my cab with you?
Hey.
Unaishi wapi?
Baba leo.
Wow.
Bulda.
Ushe ipate yu. Ushe.
Dema
shai kuja kwa DM ya kwa mbi. Unaishi?
Si moja.
Wewe.
So
kuna nyumba leo kwa nazo mob.
Kwani nani alifanya nyumba 10 zikaanza
kisa?
It's him.
So from what he brought.
This is him.
Ati leo ni kolori.
Mimi ni kama kuiva. Every corner of this town.
Wewe.
But no, wewe acheni kujudge. Real to a good. Acha kujudge.
Wow.
Ni wengi but Achani address. Because me, sikuwagi na ile pressure ya, staki kusema, you can misquote me. And let me stop.
Hapa tunazoza, bro.
Acha nizoze kidogo. Acha nizoze kidogo. Haibalo, uliniuliza jina rili? Ni Alan. Haibalo and Alan are two different people.
Ati Alan.
Alan nani?
Anapenda ball, anapenda coach movie, na anapenda kukaa kwa keja kufanya kudos. So wewe, okay, fall in love na ule Haibalo, eri uko unakutana naye kila weekend.
Sivyo ndo anatakanga
ama. Kama ni weekday.
That's ideal.
Oops.
I love my space.
So sharp ya routine.
Eh, hey, I love my space.
Backhand.
I'm not loud. I'm not loud nikiwa in my circles with my friends and every.
But you make them loud.
I way.
Hey.
Depends on the noise.
Mina ishi rooftop. Nili have a ground floor na ishi rooftop.
For a reason.
Kilele ya biju.
Adisijia siya tia neka shere yoko juu.
Matu zote grasema. I did not endelea. Ladies and gentlemen, the views that are being expressed in this podcast, I don't mind. So
kahamia
reason yenye msara kuja one nimeruka stage wengi wao atinafanya kazi na Joe Falmi, so wako like this is a guy. At the end of it all, me, I'm boring as fuck. I have that jokes, I have puns, I love joking a lot. But these are jokes as you come unaona kai space. Ulipata my space,
atakuja
Phoenix,
you need to go.
Ako mezaliwa.
Ajui hizi vitu. Ani. Hizo ndo zilikuwa social media.
Wasi wache nini.
Uni msa wa mdundo. Ni wana
jugulelea. Meni mingilia pia.
Ajui hata waputri.
Ajui. Ama najua.
Oh.
Ushai download mziki waputri.
Wewe na mdundo.
Nagen.
Ushai
download kwa waputri.
Apana. Waputri.
Oh lord.
Waputri. Kulikuwa na games. Meta single ama tu.
Oh. Ama ulikuwa unatafuta plumber, a teacher, a footballer. Yeah. You know that guy.
Jojito.
Mato many times.
I get.
I'll get.
I get.
Wow.
I get.
He's a man of many talents.
Peace, guys.
You can call me Johnny.
Eish.
Baldman.
Johnny.
Baldman. The man on rooftop. You know this guy?
Well, no, me.
He's a footballer. He's a dancer.
Na naka rooftop. How?
Huyu na mara
split phenomenon.
Mimi.
Ushaitaka kushinda
mse. Mimi ni mtu, mimi nimeokoka. I don't have many sins.
Wow. Johnny sins.
Just one sin.
Yeah. Udema na goga blonde.
Bado haja rada for sure.
Si udainyele tafadhali.
Sawa, was.
So, wewe ni sini yako moja tu ilichukuliwa.
Tukishoot walichukua sini moja.
That's bado sini.
Last scene. Hii uko nje aki. Oh. Aki mnafanya na sweat.
Sisi
juu si mimi si huyo.
Last scene aje na unakongomeka critics.
Ilikuwa just once.
I plead the fifth.
Everybody.
But anyway, thanks so much.
I'll take you.
Bye.
To conclude, do happy to come back.
Honestly,
yeah. Fari, your time, bro.
Fari, I miss you. I wish you were here. When of to have Tafalan. Fari, you're a commissar.
Next time.
Anyway, next time. Real, manze.
Tunatuka kufanya Kisumu.
I love
you. Eldoret. Mombasa. Yeah. Hii ni part 1 tu.
Tunaweza maliza BTS.
Hii ni part 1 nasema the next time tunakuita ataifanyia hapa.
Yeah. Oh yeah, by the way, karibuni.
So ukienda hiyo Kisumu hiyo mchana before uende show.
Short tunakwambia tuite summer tides.
Yeah. Wow, in short.
Yeah. Summer tides.
That's the shortest I've ever had. In short, by the way.
Yeah.
So
don't get confused.
Tutakuja in short.
Niko na wow.
Wow, that jokes, man.
Episode it. Alafu
ona genya la kunywa.
Ala kunyelea
space. This is the real you now.
Ndani kumbe uliko umevaa purple. Unataka tuletee.
Ameanza kwa fruit. Tuletee
kitu. Fungua jacket waone.
Tachukua hii show bro.
Anyway, achane na hapo.
Umevaa kala zote leo.
This has been one of the serious podcasts I've been in.
Serious.
Mna nieka hapa na jot nimekam. Nirudia waniache.
Rudia.
Sema. Rudia.
Eh.
Ama utaisemea Mombasa? Okay, sawa. So Mombasa it is.
Naa.
Najua nimekam ku hang out na nyinyi lakini mmenianika mbaya.
Oh,
vile inafaa.
Vile inafaa.
So okay. Part 2.
Cheers.
Ndio sema. Ndio sema. Pia umekaa kwa purple.
Ai.
Mrs. Kunyewe kitu
tena. So unasemaje? Bro.
Sini chesa.
Parting shot atakaa nimevaa sweatpants. Is
Watch out.
And you are telling me about your grandma. This but nigga has won.
Yeah, they catch my surprise.
Who
yeah,
who you? Who you? Hey. Abi mi adia ni boko.
Wewe umeboeka. Nani mkubwa?
Una jokes unaweza
tubo? Unaweza tubo
jokes. Jokes wallahi jokes zangu. That's why nakwambia leo imekuwa serious. Hadi jokes zangu na feel ni serious.
Ni dad jokes. Mm.
Jokes za
I'm on a on a mona come to.
Sorry Mbarambamba for making you mad.
Oh.
Did you just call me a robot?
Mbarambamba,
I'm a robot. What are you talking about, mdomo?
Robot.
Seba.
A ram.
Ram.
A ram. Mbarar.
Imekuwa serious sana.
Asante.
Least nini ya kwanza ilikuwa ya kujiona. Thanks so much. Mm-hmm. I'm also starting my own podcast. It was Zoza Infinity.
Zoza Infinity.
Na host atakuwa tu the same.
Eh, alafu na ita sasa kukuja mzoze kwa Zoza.
We are here for you.
So umesemaje? Host. Tunaweza Zoza part 2. Yes, sawa itakuwa itakuwa serious. Nona hii
tukumuliza
story account to count umedishi watu wangapi ya itakuwa hivyo.
Sajaja. Inawaka.
Lazima
inawaka. Inawaka. Are you nani noma?
Yeah. Nimesha anga.
Are you nani noma? Acha kwa kukwili. Are you even part of that?
Sawa, cost.
Hata kama masoja huko chini yona even part of that.
Tuifanya kwa beach.
Tuifanya kwa beach. Tuwape location.
In the sandy beaches.
Wape location.
Tukwa Diani. In July. I guess July ni mbali sana.
Sasa.
Ni kesho.
No, tuende. Oh, the first.
Kifunga macho fungwe ni kesho.
Ama unatika part 3 kwelini before July.
Part 2 ni next month. We'll do it at a beach somewhere.
Na Zoza itakuwa.
No, it's actually Zoza and.
And that beach.
And your beach.
And your beach.
Mnajua nataka kukata hii video niende nipeleke kama proposal alafu napiga hivyo.
Tuko corporate.
Veno si ulifanya ile kitu.
Veno anaandika.
Veno
atapiga
kati. Veno atakuingia hapa. Asitembea. Akipiga step mbili hivi.
Tunafanya.
Kinaza anajipata huko kwa mguu.
Corporate.
Veno amefanya bishop.
3, 2, 1.
Go.
Aha. Bueno, sifanye hivyo lakini akifanya hivyo ndio.
Hadi ni hata mkono zangu.
Unaweza barikiwa mikono.
Thanks. The next Hype Balo X Zoza podcast episodes will be live from Ugosi Sandy Beaches.
Uh-huh.
Itakuwa Kisumu.
Mm-hmm. Sure.
Yeah.
So
So today should podcast live. Alafu yeah. We'll have an event after that.
For sure.
That event will just be an event where you come and sing along. Najua kuna wasomekwa kipetition for a bongo event. We'll give you that.
Sony.
No,
Sony.
Become a
jibu prayers
after. Walai,
it's a bongo. It's just
it's a bongo and R&B event. So watch out to watch out for that event. This was our podcast hosted by Balo, DJed and hosted by Balo. So, yeah,
for sure.
So to shoot for the Zwaza fans in Kisumu and Balo fans in Kisumu.
Mazo na jamii videographer umempeleka kwao.
Walai. Jana kutoka bonde. Alafu jana karibu ajali karibu
dali. Ana tutoka. Ana tutoka.
Ana tutoka.
Walai.
Check camera.
Sika camera.
Acha nini nikaa.
Action. Anyway, so to all the fans of Zwaza in Kisumu,
yeah,
you get an opportunity to meet the cast. The BTS and Fari in absentia.
Man, yeah, yeah,
yes, 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 yes.
Then alafu tuta have fun. It'll be an afternoon of just nothing but good vibes and fun.
Bunch
of
vibes.
Yeah. Alafu after you get
shere. Yeah. Swafi.
Social.
Dates. Swafi. To appear. Location. Yeah. Watch out for that on our social platforms.
We.
Kai.
Socials ni Zwaza podcast kila mahali.
Unajua church tulifunza goku. Confess.
Oh.
To prophet.
Church gani
yo?
I don't know for the see what anyway.
Church gani yo?
What you
call? Profess your confession.
Yeah.
Wallahi hivyo.
So ni ana guess.
Are you on a podcast? You say my thanks to get the sacraments. What do you think?
What will you do?
Yeah, you go.
Let's see bishop.
What is bishop?
Change a bishop case.
Bishop. Anyway, so sponsored by Tweke.
Sponsored by
merchandise will be by TSAP.
Yeah.
So, yes. Zoza X TSAP match in a come soon.
Zoza X TSAP X Balo. So.
Yeah. Yeah. Itakuwa Kisumu, guys.
Tunakuja Kisumu full force.
By your time, tunaweza kuwa tumetoa collab mbili tatu.
Yeah.
Naona si ndio hiyo hype Balo.
Bali nimefika na nyuki.
Tutafanya tutatoa
hizo. I'm going further.
Lakini sasa hivi moto.
Iyo ni kali bro.
Hii inaenda ku frame by the way.
I was
chakupea ku vibe.
Nataka tu vibe.
Tutakupea ku vibe. Hata pengine tutakupea ku frame.
Tutakupea.
Ni venye niliacha
frame hii kwa
sababu ningempea hii.
Tumeke epike yake.
Mimi na tuzo nimekubali ni vibe hapa. Yeye anaweza.
Can I call you mister?
Tuende home sasa.
It's time.
Ni banta say.
Si hype tukimaliza. Hype ya tupe kisha kwa
hype tukimaliza. Line tupe hype.
Line gun.
Nasema wapi nduru?
Lama, lama, wewe.
Nasema,
kuma, kuma.
Malo, malo, kudonjo, wey.
No, you
want to finish me to whiskey in peace.
Substance of a hype.
Go
that
tena. Go
that. Eka mama.
Gani?
Wewe ndo
msanii.
Gani? Wewe ndo msanii.
Wewe ndo
msanii.
Yo.
Since episode 1.
Ini mazishi matanga. Wait, kwa kitu na bina imanga.
Yeah.
Ugona mzuri.
Oh, wow. Oh, hi.
Ana date.
I date fruits.
Nah. I don't know.
Oh.
Hata ubaya.
Ana date. Ana date.
Una date? Uko sure?
Yeah.
That's always the beatbox.
Zililisha ingia. Zililisha ingia.
Tufunge hiki.
Zililisha ingia.
Mina float. Swimming, swimming.
Ina beating.
Zililisha mungiza boss.
Anyway, Mwana. Mwana. Thank you so much for having me tonight. I've loved it. Next ni banter. Nothing but banter.
Next is pure.
Hakuna nini. Hakuna kutakua.
Let's not get to know him. Next time. Hakuna mtu wakana jine.
Hakuna mtu wakana jine.
Hakuna mtu wakana jine.
Pane.
Ya kuita mzee.
Show show. Utoongeni
kusuhu. Uko mini show show. Uko mini show show lights.
Yeah.
And you have enjoyed being here. My name is Hyde Balo. Catch me every Monday to Thursday at Energy Radio from 10 p.m. to midnight with John Farmer Energy Aluta. Yes. And watch out for our gigs.
Sema socials.
Socials.
Oh, catch me at Travest Pier.
Oh.
Sema socials.
Socials.
Sasi zindo hii hype ball.
Oh.
Unaitwa nani more?
Hakuna kingine. Hype ball on all
Twitter.
Twitter ni hype ball.
Oh.
Instagram hype ball. Wapi mwingine?
Patreon.
TikTok hype ball.
OnlyFans. Wape wote.
OnlyFans.
Eh. Si zile scenes. Ndio
kuna OnlyFans.
Only shoes.
Wow.
Hata
nimefreshana leo.
Yeah.
Dad jokes. Wow.
I met my match.
Happy February.
And then he said,
how much you going to have after April?
I met my Feb.
April's full.
You may.
Anyway, guys, remember, don't drink and drive. Just be responsible. You're using alcohol.
Please.
Cheers.
Till next time.
Manze, bye. Zoza podcast. Wewe. Mastani deadly.
Ah, see.
Was.
Turn the home.
Oh, nilikuwa na kumaliza na line. Lakini siko salo.
Sema machukutisho sasa.
Siko salo. Sezi maliza na line.
Sema.
So.
Isa chakumalizia basi. Before you
put it ready.
So hapo salo before you get lines.
Huko ilipo salo.
Nigga please.
Salary. Nimesema siezi sema lines jisiko salon. Nikiwa salon walinita darling.
Saa, tu hapa hiyo punchline.
Asin linyolewa na tao si punch.
So yopa.
Anyway, kama demu wenye kwa salon. Peace.
Mwite darling.
Hey. Saa, nikubali.
Amja catch ya darling. I know you think it's you. It's not.
Come on. 140 signs are happy. Sign 11, bro.